Yeah, BJ Jones. Yeah, yeah.
Ujanja wako shetani nisha tiki tiki. Bulo mizi zako zote ni fake. Simu yako ikiita sipiki. Mola meniendeli ya mesa iso fake. Nili muamini ya kanipiga jeki. Naona enjoy kasi kuya keke. Nisi na kuamini niko nawe na jamini. Wendo adimini na hiyo nishamini. I'm your disciple, my example. Anytime wani hand watanikiwa na maskando. Mola wendo form seated yenada form. Niko nawe niko form yani form kama bomb.
Nisi na ringa 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 na we. Ringa, ringa. Nomba jina zangu ziendane na we. Mola wendo swag mina ringa na we. Ringa, ringa.
Baba mentransfer toka kwa yule devil. Pia ukani transform ili nifuate you alone. Mew men transplant hadi kwa kwa motion slow. Neno na transport anywhere I'm in a flow. Verses na translate cause huwa hazini bobo. Kwa kwa niko transparent kaki yo has no. Cause umefanya transaction kwa devil ukani withdraw. Mola nimepata transition higher minute ago. Mola nimepata transition higher minute ago.
Nisi na ringa 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 na we. Ringa, ringa. Nomba jina zangu ziendane na we. Mola wendo swag mina ringa na we. Ringa, ringa.
Devo kusa kata ngoma yako nimegoma. Whatever wani ita forma yesu wangu noma. Na mini bible kusoma mimi sitoma. Yesu na poska koma mea hindi bomba. Whatever niko absent without a
pomology.
Kazini kwaka niko complicated ka technology. Wele huwa sa god chule wabayo
logi.
Kwa mea hindi ata nifunza hadithio
logi. Nisi na ringa 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 na we. Ringa, ringa. Nomba jina zangu ziendane na we. Mola wendo swag mina ringa na we. Ringa, ringa,
yeah. My fellow Christians, hata mukifall,
fall.
Mazi straight, muna stand car wall,
wall.
Pia muna stand stage like Paul,
Paul.
Rooms flow kwa devil ama kurol,
Lord.
Kuzula buka hana favor tupenda all,
all.
Kwa kefulaha tubingilike car ball,
ball.
Na tukipata shida anytime tunam call,
call. Ringa, ringa.
Nisi na kwa dosi taku pray,
pray.
Pezi lako sipahi na shilingi. Sipingi, silengi na silingi. Mola umini piga pasi na jeki. Sami niko lada sete na fiti.
Ringa, ringa.
Pendo lako huni pimi na kilo,
kilo.
Pia huni iti tagi kalo,
kalo.
Mola wendo swag hunaga makolo.
Nisi na ringa, ringa, ringa na we. Ringa, ringa. Nomba jina zangu ziendane na we. Mola wendo swag mina ringa na we. Ringa, ringa,
yeah. Yo, aga. BJ Jones, producer Taylor, yeah. Toxic, na tuko. Form kama bomb, form kama bomb, yeah. Whoa, who's better?